More music at MajorHighLife.com.
Oh, See Osike. Honorable Obiman Osike. Onye mule yoke bunu wana ni sholudo. Odiore wana Osike imano zona ni sholudo. Come on.
Blessed voice from the Holy Land.
The Holy Land.
Yeah, Sister
Christiese.
Christiese.
But right now, I want to look at it. I want to check our balance. I want Sister Christiese to go now. Of course, my God. I want many.
The guys will put. Ada ni ba basalo ka ina ga gbe de Morocco no. Ada na egwu Morocco ni na. kedu egwu Morocco kemgbe ibido wee lebe egwu Morocco nke ka wee gafe.
Nwere egwu Morocco afrasindu konsan nwere egwu Morocco na dubad nwere egwu ara aga anya and egwu na-emuvu na the same with space speed wee na-aga but asimokwuwe nke gara ibi ya mma asị na asịl 98 and ifeoma gakarịa but the other numbers na mbukwe
anyị kelee gị abịazie pụ n'egwu Morocco aji maka ya wee nọta ata bụ Udoka mma kedu ka ya bụ egwu si wee na-emebe n'afịa
Udoka mma dị very good because ịma ọ na-epush maka udo and ndị mmadụ like ya ndị mmadụ like ya ịkpọ egwu anyị ghọta na okwu maka agụleru ụmụleru ọkụziri ọkụzi many things mana nwanne na-aba drọm nwa mmụta ọkụ wee na-eri nri
Thank you.
Madeline, oh, she's